fuck, man. Star Records. Natumia maarifa kufikisha taarifa kwa watu wabongo na Afrika ni wabantu na rantu kwa rhymes na piadoko ni the black moon zawa toka mwanza tanizame danya grafu nole danya kichwa ujumbe danya speaker bongo ndo taya mwili alfajiri paka giza na peruzi gurasa za vitabu vya grab wata nijifuze kukaza underground kwa map na hini dira dira mic sina jira na speed rhymes nondoka kwa mnyondoka kata vila mindo bare MC mwabamba kiumbo ila kwa tungo ni heavyweight kama Sean P. Be the MC yo. MCs wa makamo na mtazamo kona mimi mwenye speech mob. Messiah li nyumba na gift special. Hata nkichana inafana yapo spani komesho. Na chana till the day I'm gone. Bare ni machinga kwenye rap. Niki rap ni the tandy boy. Yeah.
Yeah, I get money, but it's nothing changed. Something strange, I got a feeling thanks. I be rapping hands, that the shit is killing friends. Isia, zinanambia uyumbe ufike kila kona. Ufike kila ngoma, kwa kichwa na jenga boma la feelings. Hizi ni chanya, siyo hasi kwa kasi nafanya. Walo kudanganya, wako wapi natoka chini jandaki. Hii ni classic, sishiku shati na waki. Nisha witness, masako, na easy masha flow. Nyuma kinasa na ziwasha mo. Habari na vapasha kila chaka. Ukitaka darasa wambari hacha mashaka. Yo, bilaza na kwaza sahuti kipaza. Feelings is nangu moro datu mwaza. Wonder why every time I got this. Bari na waza isia hazbungu kukamba.
Yo, navyo tusua kwenye biti na sumbua kila street. Hawa puwa vipi washua na jua misio wiki. Pure nkituwa kwenye kiti na tanua. Unataka kujua niko vipi bro. Nafumua mini big bomb. Ujanijua napiga kifua kama King Kong. Mino teacher flow, tisha mall, pisha bro. Yo, Ivresi kisha ulejificha njo. Waiting debating, cause the dread and the hating. They wanna me repressing Red King. Tryna be so hard to me. Really with it body, tidy that you're blind to see. Happy usoni, trash weni, hash rohoni. Una kisasi basi, wezi kwa msafi moyoni. God ameni bless kwa floni, ameni fanya bestie. Vipi unani testi ukomi?